Buri akanyimiro andiko mukono bwandi gulabe wa today.
Mukwano tunola keno tulabe abambi tondaga busungu.
Mazema kutukiri, Mugambi.